Mu Rwanda hashize iminsi hagaragara iyegura ry'abayobozi b'inzego z'ibanze. Bamwe mu banyapolitike bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibahuza ku cyabagitera uko kwegura kwa hato na hato. Hari abasanga abaturage bakwiye kubwizwa ukuri ku mpamvu zituma abayobozi batoye beguzwa nta bisobanuro bahawe. Abandi bakemeza ko mu gihe akazi kananiye umuyobozi icyiza ari uko yakwegura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Bimaze kumenyerwa ko nta cyumweru gishobora gushira hatumvikanye umuyobozi w'akarere ndetse n'abamwungirije basezeye ku mirimo impamvu zitwa ko ari izabo bwite. Benshi basigaye barabihimbye amazina, aho usanga abantu bandikirana ku mbuga nkoranyambaga ngo turu di Rwanda igezeye, cyangwa bakabazanya ngo ninde utahiwe kwegura. Iyi nkubiri benshi ntibarasobanukirwa ikigamije, nubwo banyiri ubwite usanga batanga ibisobanuro ko beguye ku mpamvu zabo bwite. Abantu benshi usanga bibaza ukuntu umuntu yagiye kwiyamamaza bishaka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiratowe agahitamo gusezera ku kazi, rimwe na rimwe icyo cyemezo kigafatwa n'abayobozi barenze umwe kandi bakagifatira icyarimwe. Ijwi rya Amerika ryegereye abanyapolitike bava mu mashyaka anyuranye kugira ngo babashe gusobanura uko bumva iki kibazo. Bwana Jean Claude Ntezimana, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Rihanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, wasanga ibi bintu bikwiye gushakirwa imvugo isobanutse bageza ku baturage.
Bavuga ngo beguye ngo ku bushake, nabyo bitarasobanuka neza ukuntu abantu bavuga ngo beguye ku bushake, noneho bikaba ari ikintu ubwo bushake bubaye ku bantu barenga kimwe cyangwa bageze muri kimwe cya kabiri. Ubwo bushake nabwo ni ikintu cyo kwibazaho, bakwiriye no gushakira n'indi mvugo n'indi nyito igiye kunogera amatwi y'abumva cyangwa abaturage babagiriye icyizere. Kuba mbere bari bafite ubushake bwo gutorwa bakaniyamamaza, noneho nta gihe runaka kiragera ngo nta bushake bafite. Ubwo bushake butuma bavuga ko beguye, nabyo ni ikindi kintu cyo kwibazaho. Ubutegetsi, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikwiriye gushakira inyito, niba badashoboye bikamenyekana. Noneho twe nk'ishyaka rya opozisiyo tukaba dusaba ko habaho nanone gucukumbura uburyo amatora aba yakozwe, nimba habaye ipiganwa ryuzuye, noneho abantu bose bakabyibonamo.
Ku ruhande rw'ishyaka Rihanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, umunyamabanga waryo asanga mbere y'uko abayobozi bafata umwanzuro wo kwegura bakwiye kujya babanza gutanga ibisobanuro ku baturage babashyizeho.
Ni ukuvuga ngo n'abaturage bigaragara ko atari bo babashyizeho, kuko babaye ari bo babashyizeho, numva bakabaye babanza gusobanurira abaturage impamvu beguye, kuko bavuga ngo ni ubushake bwabo, kandi mbere baraberetse ko bafite ubushake babasaba amajwi. Bakabaye babwira abaturage imvugo nziza cyangwa nzima ibereye, bahavuga bati ibi n'ibi n'ibi byarananiye, ntibavuge ngo ni ubushake, kandi mbere baragaragaje ubushake bajya gusaba amajwi.
Ibitekerezo bya Green Party binyuranye cyane n'iby'ishyaka rya PPC, ishyaka ry'iterambere n'ubusabane. Depite Karemera Jean Thierry, umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka, yemeza ko kwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze atabibonamo ikibazo, asobanura ko uyu muyobozi adashoboye aba akwiye kwegura. Uyu muyobozi yemeza ko ahubwo abaturage bakwiye kwishimira ko mu gihe umuyobozi wabo yananiwe akwiye kuvaho.
Njye ntekereza ko abaturage bakwiye kubyishimira, cyane niba tugeze ku rwego aho umuyobozi abona ko atubahiriza inshingano, cyangwa se abona ko adafite ubushobozi bwo kuzageza kuri gahunda runaka igihugu cyiyemeje, akabona ko ashobora kudindiza abaturage agahitamo kwegura. Ndumva abaturage bari bakwiye kubyishimira. Nanone igihe hari urwego nk'inama njyanama ishoboye gufata icyemezo ikareba igasanga abashinzwe gushyira mu bikorwa umunsi ku wundi gahunda za Leta batemo barubahiriza ibyo biyemeje, cyangwa se batemo baragera ku mihigo nk'uko babisezeranye, icyo gihe nabo bafite ubwo bubasha bwo kuba babikora.
Igitekerezo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PPC ntigitandukanye n'icya senateri Tito Rutaremara wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Nawe yemeza ko gusezera kw'abayobozi b'uturere ari ikintu cyo kwishimira, kuko hari benshi baba baragaragaweho n'amakosa. Kuri senateri Tito, wavuga ko kugenda kw'aba bayobozi bishimisha babatoye aribo baturage.
Kuri hari abagenda ari uko ubwe yiyumviye ko atabibashije, hari ugenda ari uko yagiye agira amakosa bakamubwira bati demisiyona, niko bigiye kugira ngo bamwirukane. Akaba rero n'ugenda kuko atagejeje ku nshingano yagomba gukora. Akaba rero n'abagenda nabo baragize amanyanga mu mafaranga, harimo benshi buriya bagenda bagenda bakurikije ibyo ngibyo. None se ngira ngo ndibwira ko n'abaturage iyo babashyiraho bagira ngo babakorere ibyo, kuko iyo babonye batabikoze se bakagenda, ahubwo abaturage barishima. turi nta nicyo yatumara ibibazo yaje yaze kuturangiriza ibibazo none twa tugifite ibibazo umuturage wewe burya arishima iyo hagiye meya waruzi ko atamurangiriza ibibazo umuturage niwe wishima mbere
hari hashize imyaka ibiri habayeho amatora y'abayobozi b'uturere mu bayobozi 30 bari batorewe manda y'imyaka 5 yagombaga kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2021 abayobozi b'uturere 9 bamaze gusezera ku mirimo yabo bivugwa ko ari ku mpamvu zabo bwite aba barimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe waruherutse gusezera ku mirimo ye Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.